Yeah. Ziru ziru jalaliashan. Mirako, mirako waka. Hollywood production. Yeah.
Paita yotino sarake wange.
Utimanyi nkulize.
Nagura mpia kati yone kwesunze.
Utimanyi nkulize.
Paita yotino sarake wange.
Utimanyi nkulize.
Nagura mpia kati yone kwesunze. Pisa pisa, baku singa wani kampala teba narabikira. Nibe tugamba titu genda palisa. Baka tunda mkulu nchi wate tunakufunera. Sema teka semuta gandula. Emile mbene na kukare ya vira wakugira.
Waita yotino nsarake wange.
Utimanyi nkulize.
Nagura mpia kati yone kwesunze.
Utimanyi nkulize.
Waita yotino nsarake wange.
Utimanyi nkulize.
Nagura mpia kati yone kwesunze.
Discrimination Titan Killer. Yeah.
Chuchu.
Sita ina bulamu, bulamu, bulamu. Ya chuchi manyi.
Sita ina wengwa, wengwa. Yukunda meka rasta dai, 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 dai.
Weka waka picha kuwa kutari kanto. Yote nasimu katu manyi chimu kwa gala. Mzee yenta